هلو كم جرتور وفا جرا سقنت انا فانو رمو ايقا لا جرا كنافين ويقا شنين جنة اما سقنت سربا شنافير را يرو توكو سقنت كنا كنو رقيفة دا
sama to pray borana ay avarinte mai sala sena ay adiko sumai jala meri go makamya gunai bo bereda ay bo kolama to pray borana ay avarinte mai sala sena ay adiko sumai jala meri go makamya gunai
We'll be right back. Wahoo!
hayee dhaggeeffattoota keenyaa dhufaa jirraa. Amma immoo beeksisaan isin dhageessisa.
Got a shop, studio, food truck, or side hustle with soul? KFAI loves small businesses that keep the Twin Cities vibrant. Underwriting with us gets your name out to listeners who care about showing up, buying local, and spreading the word.
Underwriting with KFAI is not just support, it's connection. Let's grow something good together. Learn more at kfai.org/underwriting.
Programming on KFAI is supported in part by the Minnesota Department of Public Safety, reminding you that speeders will pay a price, maybe the ultimate price. Speed kills. Please slow down. Extra enforcement now on Minnesota roads.
Support for KFAI comes in part from First Avenue, presenting Space Monkey Mafia and Left on 10th at the Turf Club Wednesday, July 29th. Minneapolis's own Space Monkey Mafia is rooted in 90s and 2000s ska and punk, infused with a healthy dose of contemporary influences, lyrical urgency, and a message to meet the moment. Co-headlining this show is Left on 10th. Opening the show is Sunshine and the Nightwalkers. More information about Space Monkey Mafia and Left on 10th at the Turf Club is available at first-avenue.com.
Programming on KFAI comes in part from the Dakota, presenting I Am in Love, Jane Monheit sings Cole Porter, Thursday, August 6th. Jazz vocalist Jane Monheit brings new arrangements, a backing ensemble, and her passion for the great American songbook to the Dakota stage for this very special tribute. Jane Monheit brings new life to Cole Porter classics such as Easy to Love, From This Moment On, and Night and Day, reimagining golden era standards with passion, charm, and modern sophistication. More information about I Am in Love, Jane Monheit sings Cole Porter, is available at dakotacooks.com.
우리 샘버투 미디아라 샘버투 미디아 예론두마 torban torban ite saganta kasi ko pesa saganta har atenisi wan toko kabate ru fenjera har a nan ko pesa in ko pesu garal duban ko pese lugar pachura fi male fi tapa tu jira namni heduni tapa ilala tapa wan ilalu fi tari namoni ilela le jira chumaltu yo jira chu batanisi kara facebook fi kara YouTube waan darbuu fi atleast waan tokko jennee darbuu waan qabnuuf kanaafi gara dhufne kanaafi aga dhumaatti nu dhaggeeffadha share godhaa subscribe godhaa simbirtu yoo barbaadan immoo hirmaadha bilbila keenyaa asirratti barreessa bilbila istuudiyooti kuni bilbila koo otoo hin ta'in bilbila istuudiyooti bilbilli istuudiyoo asii Jaha kudalama sadi afurtami toko duwa sagali sadetama. So kanani hirmata isin injenna kanani yada kennata yada kabdani kuno screen irrejra namonne America fi Canada certan ke satuyu bilbiltani yada kennachu ni dendesu malif wani senitela kau hinqabu kana me gara jalqabati demna jara gara jalqabati gafa demnu why are wanti maria churufne why national dialogue yokin national dialogue in bi amade majr kuni mal qaba mal ke sajra wanjeruti de majra kana fi namoni yada kanarat kabdanu nu kenna yokin hirmata ega national dialogue mali national dialogue in duran durse yero rakon jeruda kanumam rakko akami gafa jettani rakon political crisis yokin waligal ten da pilesi asaje tutti waligal ten gafa dabam waligal ten abame waligal ten suniju de me gara conflict tike satuju civil war gafa de mujachu ega hala kanani yero wana kasiu mamu yokin yero toko toko oto garasitin de mini jachura waligalten abama gara civil wariti kesu denda gafa jerame yadame achimboda rakoksa de civil war yokin wal waransa biye toko kesa ballesu da fambisu da fi wante sunike kefam Yo wanti suni geggeeffamu inambisas yeroo baay'ee garaadha namoonni itti hirmaatanii jennaani wanti suni ni hambisa. Egaa walumaa galatti yeroo rakkoon jiru kan uumame. National dialogue biyya keenyaa kana guutee jira ganaa ilaalla. Walumaa galatti silaa national dialogue kan qabaachuu qabnu ture. 2018-2019 yero wal waransi wobo fi abut bilsigenna wajjinin taane jechuudha otoo garasitti hin deemin rakkoo san rakkooni even national dialogin sila bara wayyaaneeti iyyuu hin barbaachisaa ture baruma wayyaanee sanaa otoo wantichi rakkoon akkuma uumameen dargaggoonni fincilaa turan suni dhaqee dubbiin kun hammaateera baay'ee qaamni baay'eenis itti hirmaachaara kanaaf gara national dialogitti deemnaa otoo jedhanii national dialogiin suni yeroo sanis hin barbaachisaa ture. Walumaa galatti egaa opportunitiiwwan jiran hundumtuyyuu yeroo baay'ee opportunitiin ture rakkoo sana haalan furachuudha fi baay'ee barbaachisaa ture yeroo opportunitii sanitti otoon fayyadamin hafnee jirra hundi keenyayyuu kanatti gaabbuu qabna erga sana ta'een booda garaagarummaan dhaabbilee siyaasaa jidduu jiru ilaalchi jiru babalacha guddacha wal tuffachun wal amantaa dhabuun deebi'ee wal yakkuun akkuma hammaachaa deeme hunduma caalammoo wal amantaan waan dhabamee fi keessattu mootummaan belsiginaa mootummaan abiyyi kun yeroo sanitti dhaaba adawaawii jedhamu diigee belsiginaa gaafa ijaaru gara tokkoon namoota achi keessaa baasetu jira. Lammaffaa rakkoodhuma biyyattii sanirratti iyyuu waliigalteen hin jiru. Kun kana jedha, sun kun sana jedha. Hunduma caalammoo abiyyi ana malee kan biyya kana ceesisu hin jirudha. Anatu waan hundumaa fidaa, anatu misoomas fidaa, anatu misoomsaa. Waan ani gore hundumtu iyyuu hin milkaa'a. Wanti ani harkaan tuqe ani nama dinqii hojjetudha. Nama dinqinaa taammiraatii kanaa hojjetudha. Kanaafi waan ani hundi tuqe harkaan qabe hundi iyyuu hin milkaa'a. Waaqnis akka naa milkaa'u godhee na uume. Ani namaa olii, ani gooftadha, ani nugusaa waan jedhu sana waan qabuufi waliigala rakkoon suni hammaachaa dhufe biyyattiinis keessattuu iliitii jidduutti wal amantaan dhabamee wal amantaa saniin gara waraanatti deeman. Gara waraanatti erga deemaniin booda waraana sanaa furuudhaafi warri biyya alaa atiliist egaa rakkoon kun uumameera. Dursee ta'uu qabaa ture, amma itoo hin ta'in hafeera. So maal goona jechuudhanii achi gara waraana kana rakkoo kana furuudhaa fi naashinaal diyaaloogiin hin barbaachisaa jedhame. Kana keessatti sinittaa mul'atu naashinaal diyaaloogiin kan inni jalqabumarraayyuu kan inni propoos ta'ee abaa'o abbuut bilisiginaa walitti araarsuudhaaf. Kana keessatti maaltu ta'ee waraanni abbuuttii fi bilisiginaan geggeessaa ture wali injifannoo malee waan xumurameef lamaanuu haala amansiisaa ta'e waliin injifatiniif. Abiyyi nuti injifannee araara wajjin hin teenyeedha, which is false. Hanga danda'an, hanga dhuma even olaantummaa irraa argachuudhaaf jechuudha waraana sanarraa keessattuu leverage argachuudhaaf maqalee qabatanii, maqalee erga qabataniin booda waan tokkoon qabdanii surrender jechuudhaaf South Africaatti deemanii harka kennadhaa jechuudhaaf deemanii ture. Garuu sun yoo ta'u ta'in hafe. Namoonni baay'een akka jedhanitti yoo xannaate loltuun 1150 oltu gara lamaan iyyuu du'e. Yeroo Oogastii fi hanga dhaqanii Noovembarii sanitti jechuudha. Ji'a 3 waraanni sun dhumarra geggeeffame. Yeroo dhumaatiif dura bilisiginaanis waliigalteen isaa Tigraay ittiin ce'u, daangaa Tigraay ittiin ce'u warri abbuuttis amaara keessaa hin baana daangaa Tigraay qofaatu waannaa yeroo jedhan sanitti jechuudha. Egaa achi yeroo dhimmi kun kan dhufe yeroo abbuutti gara Dabra Biraan geesse sanaadha. Gara tokkoon sossobbiin warra dhihaa kun iyyuu Ameerikaas haa ta'u Awurooppaa inni hirmaattu naashinaal diyaaloogii kana keessatti hirmaattu achiin booda rakkoon kun hin xumuramaa jedhaniiti. Egaa booddarraa kan siyaasaa kan humnaa gara humnaa ta'eeti Pretoriyaa deemanii Pretoriyaa irratti walii mallatteessan. Pretoriyaa irratti memorandum of understanding sana boodas wantoonni dhufanii abbuttii fi bilisiginaan waraana dhaabuudha malee dhimma akkamitti rakkoo kana rakkoo bu'uuraa tirastii dhabuu kanaa bakka bu'ummaa federaalaa keessatti akkasumas jiddu galatti maal kanneen federaala irraa maaltu barbaachisa, Tigraay irraa maaltu barbaachisaa kana hin mari'atamne. Kuni rakkoon kuni kan biraa dabalate kan hiikamuu qabu naashinaal diyaaloogii kanatti jedhaniiti. Kanaaf rakkoon biyyattii sun rakkoon siyaasaa fakkeenyaaf siyaasa keessaa ba'uun abbuutti uummanni Tigraay amma bakka bu'aa tokko hin qabu parlama che sai mana murti mana mari federala che sa sin cavu federation che sa chura la mafa angos a butta kadava to cotti ministera to ko che la malle qaba chu denda kan kan malle in cavu kanafi bakabu in sa hin cavu politi o kin waluma galatti bakka bakka bu'iin san qaban netti gibra kaffaluu fis dirqaman qabu keessattuu Ameerikaan kan hin beekti no tax without representation jedhamu gibra kaffaluudhaaf dirqaman qabu ajajas mootummaa federaalati irraa fudhachuudhaa dirqaman qabu egaa waliigalaa rakkoo kanaa furraa jedhaniiti rakkoon kun karaa kanaa furamuu qaba jedhaniiti kanatti deemanii bilisigannaan qarshii guddaa argate kana nan qopheessa akka mootummaatti ree achiin booda maal ta'e lafarra butaa turani wanta kana keessattiyyuu yeroo xannooshi waliigalteen uumame jedhamee warra ergaa achii deebi'anii jechuudha naannoo 2022 noovembarii keessa kan isaan walii galan achiin booda lafarra butamaa ture dubbicha akka hammaatu dubbicha akka rakkoo godhatu asii achi ajandaa sassaabnaa ajandaa maalii goona oggaa afur guutu ajandaadha kan isaan walitti qabaa turan kan jedhame oggaa sadiidha kan wanti kuni oggaa sadi keessattiin xumuramaa jedhaniiti oggaa sadiin kana keessaa oggaa tokko ajandaa sassaabuun kuni oggaa tokkotti iyyuu xumuramuu danda'a. Guddate oggaa lama furachuu danda'a wantichi akka nutti fakkaatutti dubbiin warra Tigraay wajjiniin fi warra kaanii akka hammaatu gochuun warra Tigraay fi garee federaalistii kanaa akka nirmaanne gochuun dhiibanii ajandaa gara tokkoo qofaa mirkaneessanii achiin booda kunoo kana mari'anne jedhanii ba'uudhaaf wantichi akka feekii wayii. So walii galaa yoo sammuu dhugaadhan yaanne maal qabaachuu qaba naashinaal diyaaloogiin maal qabaachuu qabaa kan keenya maaliif milkaa'uu dide eessatti akka milkaa'ees isinitti himna duraan dursee waan naashinaal diyaaloogiin kuni hammataa ta'u qaba. Keessattuyyuu namoonni hedduun irratti hirmaachuu qabu inclusive participation jechuudha kana keessatti mormitoonnis irratti hirmaachuu qabu mootummaanis irratti hirmaachuu qaba fakkeenya mootummaa harki 40 amma bilisigannaa bakka bu'eeti kan hirmaatu lammaffaa warrumti hawaasan filataman jedhanii miseensota bilisigannaati hundi isaanii kanaafi hin hirmaachisne dhaabbilee siyaasaa hin hirmaachisne isa sobaa dhiisuudha hirmaadha jechuun rakkoo kana furuu hin danda'u rakkoo furuu kan danda'u kana naashinaal diyaaloogii kanaan dura dhukaasa dhaabuun barbaachisaadha gara tokkoon qoosaa wayiiti kan isaan dubbatanii namichi piroofeesar Masfiin jedhamu kun jechuudha. Kottaa yookiin bakka bu'aa keessan wabodhanii bakka bu'aa keessan ergaa jedha jechuun bakka wal waraansa irra jiranitti deebi'anii bakka bu'aa isaanii ergu mootummaadhaan kunoo nama kana erge qabii jechuudha wanti isaan barbaadan faannoos maalis haa ta'u kanaafi rakkoo kana marii biyyoolessaa kana otoo hin gaggeessin dura waliigalteen jiraachuu qabaa ture akkuma warra Tigraay wajjin waliigalame. Waboo wajjiniinis kadhataniis maal godhaniis akkamiis godhanii waboo kan wayyaanii kanas waboos akkasumas faannoo wajjiniinii walii galteen godhamuu qabaa ture gara tokkoon waan isaanii sababa godhatanii jira waboo wajjiniin akka nuti naraaramne kan nu godhe shaabiyaadha shaabiyaatu waboo ajajaa waboodhanii in araaraminaa jedheen shaabiyaan maaliif wayyaaniidhaan in araaraminaan jedheen yeroo sanitti. Yookiin immoo Masriidha Sudaaniidha Shaabiyaas Masriitu Masrii fi abbutti walitti dhufeenya akka qaban duriyyuu hin beekama Sudaaniin walitti dhufeenya akka qaban hin beekama even xiyyarri jalaa rukutameera balaa wayyaanitti jechuudha meeshaa waraanaa fe'ee fi ergee fi jechuudha achitti egaa kana keessatti. Sababni shaabiyaatu wanta sana fashaleessanii fudhataman qabu maaliif. wan agadin oto tole guyasa wali didani garu abdi kutachu batani tole yerosa dafaf debina jerani warri bilsigina yo uguma wabo shabian akam milkov negoreje chula campaigni gegesani kesan ugani o ararin barbada matae jarsolebia ala kana jeranis mali jeranis wabo takadu batangorani ummanis akka ibaranga ugorani wabo gara gara nagate fiduni dendo tore engonesan kanafi wal magalete bilsiginan araran fene kanafi wontichi hirmachisa ntane garummo baye barbachisa lakofsi tokofan milki national dialogue kana maribi yole sakana lakofsi tokofani participation ira yokin inclusive participation ene lama fa clear objective mali fundai wontikun Oromo biyad absi sudafi, Oromo abba biyad absi sudafi. Kanuma ke sati, wanti ifata injiru. Karato koni, constitutional reform ida. Inni mo kisera tinde mukaba. Karasa nani, national dialogue in constitution waliti buunka budake. Debi electoral reformi, karato koni, akamite filano gege senagan. Innis hiken kabu. Kayot umtisayu mali fakatahi wanti beka munjiru ifatti umata biyatiti finipsine hata ugaru keessa kayon nutiban hubannu hidin agenda tujira. Hidin agenda nkuni umata oromo mirgat absisuda. Umata sabaf sablami federalizimi enyumma ratun dae absisuda afi digura afi wanta kanakanko pesanida. Wambaran kapu. Amma agenda rajani wanti sani kani sadde agenda sadde terani wanti san kani toko dimma dere dawa fi dimma finfinne agenda go ani walqai ta agenda tau abu mal jechu nanoni alamata kuni maoni rayen agenda tau abu malifi age somale fi afari la farati wallolu inni sun agenda tau abu malilaf tole waligala finfinne sabaf sablami tu kesa jara fake what adama sabaf sablami kesa jaru hawasa sabaf sablami kesa jaru sabaf sablami ni magali wal magala tamali magala sabaf sablami kan kesa jara tu new york kesa gosning jaru garu new york kani america tinala ta tembektu New York kesa international organization heddu jira UN dabalate garu America ramfuran New York kan duran durse kan ummata America ti sane kesa timo kan state New York ti gibra kan kafaltu federal office New York state office New York state jale jirti governor New York tu wan barbache satae Kute bulcha magale New York. New York Mary Matawafi kapti. Garu New York jechuni adunyara ga modern city ke satu ummata heddu kabachun la kofsa matatenis gudda kantatena. Kanafi waligala amma bilseginnan la fa oromo kanes ke satu finfinne fi dere dawa oromo ra furachu dafi. Garu imelkao sababi nisa ifa Wan umman romo agenda umata romo fi agenda sabaf sablam ya cinjeref. Sadafani neutral facilitation. Yechuni impartial chairperson mediation. Wana kase kasi. Oromo namato kwati kesa kaba. Shini innu yu duera. Zagayi asfati innu yu duera. Innumtu yu maali nakadwe imbekt. Lama fa yala mali akadwera kadini kanutibek. Nama tokkitti achike saka busada yud abera oromoni akam goneti neutrali jenne nama ihapa ture aktivisti ihapa achimudani achimboda kani really namichikuni nama bayazin kamne nama oromon jibbine jibba oromon kamne jerameto wankana akka facilitate goru kangoram. Even yoma sabumma danu yanne wanta kana kan grawachi sukabu oromon ture dosa na oromo da malu ture malif namche kana chikane دفاني ترستي دا اينيو تامن اما ناشنال ديالوغي دا جرامي ورقان عرفا فاركوني ناشنال ديالوغي دا جرامي اينيو تسانمان اينيو ماتو نموم تي توكو راكو كينيا نوفو رجري نمني امان يو عبيجي نالا تاينال ورم تي بلسجن نالي هنگا قباغ بيرو كان جيساني وانتاكنا امان تان قبان Itani transparent procedure ida yokin mo wani kulkulina yokin iftomina wanta kabumiti malifi murtina kamiti derba hala majrukanan even abateyu boruti inegala kanjera me amma bilse ginnani boa ololinu ratti baname olola kana facebook ranna gaina malir ranna gaina kanjeran kana duran durse namakuma furi gare saddeti tikode agenda to korretti gare into konamni dibashani ji atokko maria tu jettuni iftomina wanta kabumit enyu tu murtes sagale kami murtes Consensasi da mortesumo, majority da mortes. Majority in suni e sarufe. Majority in suni accamite representation yargate. Kunikuni, baye nama yadesura. Kunis in jeru kanafu milkau. Public engagementi wanti publicly ga wanti sanu mata wajini nojata in jeru. Balsegena waliti kabne jirani male inni torba fani implementationi okina kamito jirra ola yerono jirra olu yomida wanti beka munjiru parlaman harani fulbana kanegalu warrikuni yom murtesanit enyuti dabarsani enyuto jirra ola yo heri motuma info yatai akam abiji jeru kana ama partial presidential yo anjeru tai enyu to jirra ol chawanta san yo mito jirra ol awante suni responsible institution institution in oan kana olchan debiani legal okin constitution in wanta kana degaru jira injiru kana hunda wanin kamne fi himmelkau me esatte melkai national dialogue bakedni ti melkai toko tunisia ti melkaira tunisia tera kon ke satu da pilensia sa kamale wal jibaturani civil war ti kan demu danda wakuma libya kana akuma yemeni syria kana garasiti demu kan danda tunisian successfully kara milka atain isa sanad abde wanhunduma constitutioni hara jarate jirti technocracy okin namota motumma kesabe kan bureaucracy be kan isa sanan bakabute kara nagatin filanno gekesite biye nagafi biye baye kudette umu dandeserti etane south african wankana successfully inteni gote jerti successfully rakokana forte jerti kesatu yu aboti gadate fi jarsoli biya south africa de mania kaba mariatani kanerti belsegena yu gafane jari indidani garu akafa kenya garitte kankatusi africa kebat etane benini sakasuma one party system yakuma belsegena kanordo